waxaa maanta magaalada muqdisho gaadhay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay Jeffrey Feltman, wuxuuna kulamo la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari iyo mas-uuliyiin kale. Kadib kulannada uu la qaatay madaxda Soomaaliya, wuxuu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho isaga oo faahfaahin ka bixiyey ujeeddada safarkiisa. Waana kan Jeffrey Feltman oo uu hadalkiisa tarjumayo mid ka mid a tarjumaanada la shaqeeya qaramada midoobay.
And the Secretary General asked me to bring several messages. One was a message of condolence for those who lost their lives.
Ogaha guuda qaramada midoobay dhowr fariin buu ii soo faray inaan Soomaaliya u gudbiyo, oo ay ka mid ahay fariin waxaweye inaan taxsiye oo aan Soomaalida uga taxsiyeyo dhibaatooyinkii loo geystay dadkii lagu laayay meelihii kala duwanaa sida xeebta Liido iyo meelaha kale sida ciidanka AMISOM ee Eelcado. Fariinta labaad ee la ii soo diray inaan Soomaaliya u gudbiyo waxay ku saabsanayd xaaladda siyaasadda oo la xiriira go-aanka siyaasadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya ay gaartay oo ku saabsanaa hannaanka doorashada 2016-ka oo in loo muujiyo qaramada midoobay inay la garab taagan tahay, inay taageerayso dowladda Soomaaliya go-aankeeda ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay ku gaareen. Waxaan ognahay in go-aanka in si loo wada dhan yahay inuu noqdo oo dadkoo dhan isku raacaan inay ka wanaagsanaan lahayd, laakiin waxaan ognahay in isjiid badan muddo badan oo lishaystay daraaddeeda ay laga maarmaan tahay in go-aan la gaaro, annagana taas baan ku taageersanahay.
Kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale soo dhaweeyey doorka qoondada ah ee ah in haweenka golayaasha baarlamaanka laga siiyo 30%.
And the United Nations welcomed the commitment to have 30% representation by women in both the upper house and the lower house. And we also welcome the commitment to continue to working on a
qaramada midoobay waxay soo dhaweeyneysaa go'aanka lagu gaaray in 30% kuraasta baarlamaanka loo qoondeeyo haweenka loo qoondeeyo. Aad baan u soo dhaweeyneynaa aqalka hoose iyo aqalka sare labadaba. Waxaa kaloon aan soo dhaweyneynaa go-aanka lagu gaaray in la dejiyo khaaridad siyaasadeed lagu gogol xaarayo hannaanka siyaasadda la qaban doono laga bilaabo 2016-ka ilaa 2020-ka, si loo waqtigaas markii la gaaro loo qabto doorasho qof waliba iyo codkiisa oo Soomaalida oo dhan ay ka wada qayb galayso. Taasna waan soo dhaweyneynaa.
Kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay oo la weydiiyey sida uu arko dhaleecaynta ay ka muujiyeen madaxda Soomaaliya qaarkood go-aanka dowladda federaalka ah ee ku aadan hannaanka doorashada ee 2016-ka iyo haddii ay diidaan sida ay u arki karto beesha caalamku, ayuu ku jawaabay:
No one got everything that they might have wanted out of this electoral law, nor did everyone lose under this electoral process. There was a wide range of consultations.
Waan ognahay in madaxda Soomaaliyeed ama dadka wada tashiga galay inaynu wada helin qof waliba uusan helin intay doonayeen. Dhammaan waxay doonayeen inayna helin waa ognahay. Waxaa kaloon ognahay dadku inaynan wada khasaarin waa ognahay. Qof waliba waxbuu helay, waa qof walina waxbuu waayey. Taas waa markuu horeysa. Waxaa kaloon ognahay waxaa jiray wada tashi aad u ballaaran baa la sameeyey, wada tashi oo heer gobol ah, wada tashi heer qaran ah, wada tashi heer madaxa, wada tashi ballaaran baa la sameeyey intaan go-aanka la gaarin. Go-aanka la gaaray, dowladdu ay gaartay wada tashigaasu ku salaysnaa. Ma ahayn go-aan dadkoo dhan ay wada saxeexeen oo loo wada dhan yahay ma ahayn, laakiin wuxuu ku salaysnaa wada tashigii la wada sameeyey Soomaalidu ay wada ogeyd. Qaramada midoobay annaga go-aankeenna aan ku taageernay wuxuu ku salaysnaa wada tashigaas iyo go-aanka dowladda un baan ku taageernay. Laakiin haddii ay dadka qaar ay ka hor yimaadaan oo go-aankii loogu talagalay in lagu hormariyo wadalka ay ka yimaadeen qaramada midoobay iyo beesha caalamku, aragti xun bay ka qaadanaysaa, aragti fiican kama qaadanayso. Taas waa meeshaas maxaa yeelay hor imaad laga hor imaado go-aankaasi, go-aankan oo wadanka lagu horumarinayo danta qaranka kuma jirto, danta wadanka kuma jirto. Marka annaga waxaan doonaynaa in la soo dhaweeyo, wada tashiga la sii wado. Saas baan ku talinaynaa.
kaaliyaha xogeyaha qaramada midoobay ka socday ayaa sidoo kale sheegay in uu kala hadlay madaxweynaha Soomaaliya arrimaha la xidhiidha shaqo-la'aanta baahsan ee dhalinyarada haysata, isaga oo sheegay inay qaramada midoobay isku dayayso in ay wax ka qabato wixii karaankeeda ah, isla markaana ay kala hadasho qaaraan bixiyaasha kale ee dalka ku sugan. Hase ahaatee, wuxuu sheegay in ay wax badani ku xidhan yihiin in la dardar geliyo fursadaha lagu abuuri karo shaqada.